Download music on solat-greatsite.net.
Jani, chomwe chatajo, kapena mwina ndufa ndengumo Watamo, then she said no, you and me, it's over Akuti baby, zatabo, namfusa kuti jani Chomwe chatajo, kapena mwina ndufa ndengumo Watamo, then she said no, you and me, it's over
Ati sanga kwa tile ni mchu ngati iwe Sanga kwa tile ni mkawi ngati iwe Mukala niwe, yobola azikile, yeah
Pita chitsokolo Maso wanga nzelu zanga zonze chitsokolo Nzelu za kumbuyo mata kwa libe tsokolo Sana pangidwile iwe na kampopa kodo yo Sina foke nkango pita chitsokolo Maso wanga nzelu zanga zonze chitsokolo Nzelu za kumbuyo mata kwa libe tsokolo Sana pangidwile iwe na kampopa kodo yo Zatapo, namfusa kuti jani Chomwe chatajo, kapena mwina ndufa ndengumo Watamo, then she said no You and me, it's over Akuti baby, zatapo Namfusa kuti jani Chomwe chatajo, kapena mwina ndufa ndengumo Watamo, then she said no You and me, it's over
Download music on solat-greatsite.net.